moto nipe. Mbona nisi sample? Leo ni lazima nikave. Kwangu sio hasa.
Baby girl tease me kwenye longi. Fanye adharani utaniega kwenye ngori. Ukicheza na wewe tawapiga ndoni. So unanimada na yako hodi.
Pose.
Katika hit design. 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 Katika hit design.
Kona lover, sema kweli usijinai.
Na kama hauna, I really wanna make you mine.
Niko rada for you I will die.
Nimekusoma kama mbuku. Parazi nyenye bubu.
Hakoka waste, mwaki unavo wine. Usiku niku digi kama mine.
Setu zime nice.
I love you vile umeva, very nice. Baby, setu zime nice. I love you vile umeva, very nice.
Katika Katika hit design. Katika hit design. Katika hit design. Katika hit design. Katika hit design.
Baby we ni gwiji wa mapenzi. Gwiji wa mapenzi. Baby we ni mchawi wa mapenzi. Mchawi wa mapenzi. Wazi wanauliza mbona kwako misi yami. Kwako misi yami. Napenda vilo meji beba vilo meji ami. Vilo meji ami.
Nyumo kitembea kuna tingika diaba. Madiaba umekari.
Siwezi yoda shash cause wendo mali. Siwezi kunyobia kwako nisha lewa.
Setu zime nai.
I love you vile umeva, very nice. Baby, setu zime nai. I love you vile umeva, very nice.
Katika hit design. 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 Katika hit design.
Setu zime nai. I love you vile umeva, very nice. Baby, setu zime nai. I love you vile umeva.